Naza fanya kila kitu kwa media tukala wida and everybody wanna know us. Leo tanikuta na Farida, kesho na Shida and everybody wanna know us. Niggas tunadu kwa malenga, niggas atudu kwa maneno, niggas tunadu kwa matendo. Wow wow wow, dum 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 dum.
Wazake mola blessings, tunavimba wala tunastressi. Usitufate kama huna keshi, tunatafuta pesa kutumia freshi. Niggas tuna bang bang like this, niggas tuna bang bang like this, ladies wanna bang bang like this. Dum 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 dum. Neza fanya kila kitu kwa mida, tukala wida, and everybody wanna know us. Leo tanikuta na Farida, kesho na Shida, and everybody wanna know us. Niggas tuna do kwa malengo, niggas atu do kwa maneno, niggas tuna do kwa matendo. Dum 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 dum. I do.
You. You.
I do. I do.
You. You.
I do.
Tukishikaga pesa jeje zima ni respect, na kulala ni kukesha matumizi tu kwa cash. Take it straight tunatesa yani kudadadek. Batani ni kikount pesa na namchumba kwa neck. Ha, na totwa kalo memwagiga kila kona. Hot pants matatani kuchanika simna jona. Soko vitu venchakari jinsi nyuma livo shona. Uno haba simu basi leo haba umepona. Dijana play me dundos na tupo kule Shida. Toto na chapo fimbo wando na kula wida. Buka goma gonga self wa chumba kwa mito na mpiga. Wota toys gun nyome rainbow na pull the trigger.
Neza fanya kila kitu kwa mida, kala wida, and everybody wanna know us. Leo tanikuta na Farida, kesho na Shida, and everybody wanna know us.
Wazake mola blessings, tunavimba wala tunastressi. Usitufate kama huna keshi, tunatafuta pesa kutumia freshi.
Napenda kuwa high to the sky, gambe to the fullest, bia pori ama zile za flight. Lengo kuu kwepo hapa kufurai, Shida tupa kule, wa rebel rangi zote we apply. Wana na twanga self Instagram to upload, miniko na cute bitch chef kaka download. International bad just view, nona meze shika kama tuko bank bros. Ama phone erotika ni bikini zimidia mix a mini. Mi hot pants makini, vazi la heshima labda skinny. Hizi gambe zina koma na mimi, niko na mchumba makini, atari la salama ama nini. Nimeganda kama oil isipimi. Tata chile chini kwa chini, lewi mbele bad boy meme. Insta shot that you see, ke kwa nini. Nimweke ngoti sino manga woto dweshe mwao mimi.
I don't
yeah, I go by the name of Shrub. Now as it skills, when your skills, yeah. Uptown gangsters.